kwabase Roma 12. Ngakho ngiyancenga bazane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu kokuqonda. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Ngokuba ngomusa engiwuphiwe ngisho kulona nalo phakathi kwenu ukuthi angacabanga athi mkhulu kunalokho afanele ukucabanga kodwa acabange kube ngokuqonda njengalokho uNkulunkulu abele lona lo isilinganiso sokukholwa. Ngoba njengalokhu sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke azinamsebenzi munye. Kanjalo thina sibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye siyizitho omunye somunye. Sinezipho zomusa ezahlukileyo ngokomusa esiwuphiweyo. Uma singesokuprofetha, asiprofethe ngesilinganiso sokukholwa. Uma singesokukhonza, kube sokukhonzweni, ofundisayo kube sekufundiseni. Oyalayo kuyaleni, owabayo, enze ngobuqotho oholayo, ngenkuthalo, ohawukelayo, ngentokozo. Uthando malingabi nakuzenzisa, nenyanyo yokubi nibambelele kokuhle. Thandanani ngenhliziyo ngothando obuzalwane, ekwazisaneni nandulelane. Ekukhuthaleni ngenxeni, nivuthe emoyeni nikhonze iNkosi. Ethembeni nikuthokoze, osizini bekezele, ekhulekeni iqinisele njalo. Hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo, nikhuthalele ukungenisa izihambi. Babusiseni abanizingelayo, busisani ningaqalekisi. Thokozani abathokozani, ikhale nabakhalayo. Manibe hliziyonye, ningazindli okuphakemeyo kodwa yaneliswani ngokuphansi, ningazishaya abahlakaniphileyo. Ningaphiliseli muntu okubi ngokubi, nakani okuhle phambi kwabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu, hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Ningaziphindiseli nina bathandwa, kodwa dedelani ulaka ngokuba kulotshiwe ukuthi, ngokwami ukuphindisela ngiyakubuyisela mina isho iNkosi. Kepha uma isisa sakho silambile siphe sidle, uma somile siphuzise ngokuba ngokwenza lokhu uyakube ufumbela amalahle avuthayo ekhanda laso. Unganqotshwa ngokubi kodwa nqoba okubi ngokuhle.